Kasilo to hero. I was once a loser, but now call me a hero. Baba yangu wani ongezia way. Maadui wana cheki nikipita kwa kishindo. Nina cresta shield yendo ngao. Nimependwa na fundi wa mbao. Nyumbani mwake nina makao. Baraka nazo nikibao. Oh no, awezi kunibo. Halinipenda hata kasi na do. Nimesafishwa kwa damu ya kondo. That's why na kuita kwa ke.
Mana bless bila kuchakua. Mana bless bila kubakua. Baraka zake zina come two by two.
Shetani mungoku pale yangu toka. God ni mso, asha kukonka. Ulinifanya mia kupotoka. Nina Yesu shida nimeepuka. Baraka zangu bado nazidi kuvuta. Daima dawa musifa nitakupa. God nitumie kwako mimi nishatipa. Nikiwa down amenipa hadi ngazi. Amenibariki tena kiwaziwazi. Nina game misi na wasiwasi. Anani protect tena kupita kiasi. Ahadi zake ya natekeleza. Awezi kusita ya takueleza. Ni yeye tu ameniendeleza. Umbali nimefika kweli ni Ebenezer.
Ana bless bila kuchakua. Ana bless bila kubakua. Baraka zake zina come two by two. Two by two. Ana bless bila kuchakua. Ana bless bila kubakua. Baraka zake zina come two by two. Two by two.
Mina jua Christ ako juu. Nikimpraise ataniweka juu. Asiyesikia na mkuu uvunjika kuu. Maovu ya kija sema Yesu jina lake kuu. Tunatoka down tukipanda juu. Step by step bado tunasonga juu. Baraka zake zina come two by two. Ati ati
two by two.
Baraka toka juu kwangu zinatua. Kama Ayubu shida zangu katatua. Aliniponya mtumwa wangu ukiugua. Mola ni mwema acha wai nizingua. Sifa nitampa bila ya kupungua. Alinijali minyororo kanifungua. Toka mwanzo kama Daudi kanichagua. Mola ni mwema abagui achagui.
Ana bless bila kuchagua. Ana bless bila kubagua. Baraka zake zina come two by two. Two by two. Ana bless bila kuchagua. Ana bless bila kubagua. Baraka zake zina come two by two. Two by two. Ana bless bila kuchagua. Ana bless bila kubagua. Bless, bila kubagua. Baraka zake zina come two by two.